zpushup.com.
Kopala queen queenin, Pita pew pew queenin. Woo! Zafen. Ale mbona wede wede papa. Baki tafia filwe ne kataka. Epo tuende na lesa bikapu wa makabati. Wimbo na zichi la lile chaka. Papa landanzi wa mazi.
Akapapawa.
Misteke ni ID.
Akapapawa.
Beta balanda tapali tumpa. Danya kana kwechi kwero kushupa.
Dati dati. Anita Lisa dati dati. Blessings on me. All I'm counting is money money. Pepo, apa manje nitambika, kazuwa kasanika, enzo kona pata, kufa na pepo, apa manje nitambika, kazuwa kasanika.
Ale mbona wede wede papa, bachi tafia filwe ne kataka, epo tuende na lesa bikapu wa makabati, wimbo na zichi la lile chaka, papa landanzi wa mazi,
akapapawa,
misteke ni ID,
akapapawa,
beta balanda tapali tumpa, danya kana kwechi kwero kushupa.
Straight out, zpushup.com.